kipande. Alibagui mtoto mtu mzima, boma lapa moko swaipima. Nakamusha nisoma mpango mzima, ngili goma lapa moko. Nasema alibagui mtoto mtu mzima, boma lapa moko swaipima. Nakamusha nisoma mpango mzima, ngili goma lapa moko. Linavokonda na unakonda, twende nalo. Goma lisha giachia, twende nalo. Nakwenda, tunde nalo. Gumalisha jiachia, tunde nalo. Melisha ngoa nanga, basifanya ima usi watu nyuma.
Sumuge bade la kasnega,
tunde nalo.
Gololololo,
tunde nalo.
Usihante tunde nalo.
Ndo marashi, nusia ka aroma. So take it slow, don't rush it. Anza na kangoma. Miliko jiski, miliko dati. Supu wapweza na mshikaki. Permende kende liki liki dati. You better know them call me aro boy. Eniko na kashamba uko paradise. Takweka uko juu tafina. Nakwenda, twende nalo. Ngoma lisha jiachia, twende nalo. So move your body like a snake, yeah.
Twende nalo.
Gololololo,
twende nalo.
Usihate, twende nalo.
That.